zvibes.co.
Talk D Entertainment.
DJ Soft.
Strange. Powered by the Ndazi. What up, Punya Mabazi Akari? My guy takes your oxen the past it. Yabashan, Yashin, Nadia.
Sipopai luke, depiche fikombi. Gonna find my life, vansa benga kombi. Just wear my head, punya fati noke. I say respect, wala bomu nobe. Wala bomu nobe, trench. Wala bomu nobe. Wala bomu nobe, trench. Wala bomu nobe. Fenda lesa koko tunwa tumwa nizoka. Tuende na maziba, nipize trench huileka. Fine fia kufuwa ya bond guy, ali pondoka. Tustate na machik, noluru nolu wa kukopoka. Pazeti ya risheta doma pine ya vativiri. Nasa loku shoko pano chalon shila shiviri. Kembo vasi kama anji kushe nili shiriri. Yetuwa na sikoni my dreams, mungani pilo. Kapazi noma levo nshaka lale kwa kawilo. Nipushi ngaka life yunzo kwa mila kachelo. Kosa no, ka life kari kuhada mulu saka. Ushe life iri hada uka uka kumataji. Vena vanati siya kamba kastat. I never had anything inenze chepa silo. Pra never back down inezo nzendela hilo. Ausende taka test man shale ponya makilo. Ben, shale ponya makilo. Sipo failuke, yepishe fikombi. Tuana find my life, vansa benga kombi. Just wear my head, punya fati noke. I say respect, wala bomu nobe. Wala bomu nobe, trench. Wala bomu nobe, bomu nobe. Wala bomu nobe, trench. Wala bomu nobe. Wala bomu nobe.
Badoko badoko, nalia mbogu sela. Life ni yaba kungwa, nalia mbogu tea. Ujushi na pitamu, jechi mweke lemu. Simple by looking, and nobody nanzi go. Soli mwe magembu, apateti mundelele. Asangwa na maji, fulu kwa tilunjelele. Achoke la patali, oke soli mundelele.
Soli mwe magembu, apateti mundelele.
Makembo watelela, nativa mbele kotionko. Wezo tihone lamo, umba salamu mashoko. Nifuna heta kwa de uka mbele mome fonte. Twenty wakuleka, ainga kelo pa mafoto. Wanalima life, kankale chikozo. Kapendeko shila, Eta vechi lote. Nale chula nale beba nati hodion. Makembo wenzo shusha mpapani yetu season. Nipola muma tola umonga na tenga pension. Chipa seko juice nga chipa funa tension. Sipo failuke, depishe fikombe. Tuana find my life, vansa penga kombe. Just wear my head, kunde fati noke. Chipa seko juice. Wala bomu nobe, wala bomu nobe, trench. Wala bomu nobe, wala bomu nobe, trench. Wala bomu nobe. Sipo by luke, depiche fikombe. Tuana find my life, vansa penga kombe. Just wear my head, unda fati noke. Chipa se respect, wala bomu nobe. Wala bomu nobe, trench. Wala bomu nobe, wala bomu nobe. Wala bomu nobe, trench. Wala bomu nobe. Si, boy, trench.